Mouya
from NigerRemix.com.
LG. Think I'm a sinner, man, just in a row. For real, baby, take my soul. And shut that down, away, 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 away. Mapenzi yameni kaba kwako. I swear, baby, I'm drunk in love. Singi si mwanana ni wewe. Basi nipende mwenyewe. Baby, natamani ifungwe moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because I love you.
Baby, I love you too much.
Too much.
I know you love me too much.
La, 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 la.
Too much.
Kama kinereta, moyo wangu unandunda, unanipeta. Mwenzako unaogopa, naogopa. Mimi naserereka, yani kwenye tope naserereka. Jamvi na mkeka, kwako nimeweka. Baby, natamani ifungwe moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because I love you.
Baby, I love you too much.
Too much.
I know you love me too much.
La, 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 la.
Chica.